sin miedo. Bruce Melody kwa majina.
Hello.
Na msiniulize nyiwe mnewe mnajua. Na kunzo mnunge habiba bibi. Muganga voga yuko nguaye. Muga buhora mchinga sigayenza na marira nzino kugura maua. Now this time see long distance. This love's too sweet. Well they know that I got everything yo. They want to steal my heart. I don't wanna think about that, my love. You are my priority. They don't know that you got everything, yo. They wanna steal my heart. I don't wanna think about this, my love. You are my priority.
I got a woman, priority. Unafanya kama moyo kangu ti, ti, ti. Priority. Unafanya kama moyo kangu ti, ti. I got a woman. Priority. Nafanya kama moyo kangu ti, ti, ti. Priority. Unafanya kama moyo kangu ti, ti, ti.
Uye, kutoka halo. Kwa Instagram wamenipa jina jipya. Wananiita Kinganga. Hilo mimi sijali. Potele pote ulala. Onibewe nibewe moyo wako. Wambata usipochukua asa. Hata kama takupenda mimi. Mimi mwenyewe inatosha. Onibewe nibewe muda wako. Wambata usipochukua asa. Hata kama takupenda mimi. Mimi mwenyewe.
Well they know that I got everything oh. They want to steal my heart. I don't wanna think about that, my love. You are my priority. They don't know that you got everything oh. They wanna steal my heart oh. I don't wanna think about that, my love. You are my priority.
I got a woman, priority. Unafanya kama moyo kangu ti, ti, ti. Priority. Unafanya kama moyo kangu ti, ti. I got a woman. Priority. Unafanya kama moyo kangu ti, ti, ti. Priority.